siamini kama uko na mipe na mashoka zako wanadai nimekupa nini we wanatamani niachane na wewe nini watafaidika wakiona niko mbali na wewe hawajui nimekupa nini we mengi tumepita siamini kama niko na wewe hawajui nimekupa Sambe, when you see me, please call me my name. Nijigambe, kila nikuonapo nijitambe. Unanipara kila nikikuona. Siku ikipita mimi napata homa. Peke unanifaa. You're my sweet love. How would you be? Nimekupa nini we? Mengi tumepita, siamini kama niko na wewe. Nimekupa nini we? Hey, hey. Baby, tumepita, siamini kama niko na wewe.
You so sweet,
you so sweet.
My sweet love, go na na na.
You so sweet,
you so sweet.
My sweet love, go na na na.
Oh na na.
Kupeke yako sina mwingine zaidi yako we.
You so sweet,
you so sweet.
My sweet love, go na na na.
Oh na na.
You so sweet,
you so sweet.
My sweet love.
Sweet, you left go, na, na, na.